wansati kambe vana va vona va swi rhandzangi n'wana wa vanhu a lo ta vuhlongeni ene malona va ri hava na ri loko va kula nomo byi ku u tele mali a wu endlele ku ta tshama na loyi
meritakeni ta kutarifiava se u tshikela na hi swihlangi
xin'wana na xin'wana lexi ma chala khoma n'wana wa vanhume va ku xamba na vona
meritakeni ta kutarifiava se u tshikela na hi swihlangi
machala vanyumvanhu vo tshamela ku rila vona va vanhume va kwelela ku mufi
meritakeni ta kutarifiava se u tshikela na hi swihlangi
lava va ri vukatini na vuvanhu ya kaya u ta lawula switi xa mana vona
meritakeni ta kutarifiava se u tshikela na hi swihlangi
loko va pfula lomo malume byi ku hudele mani sweswi nga pfuxela mavavani
meritakeni ta kutarifiava se u tshikela na hi swihlangi
va tshama je malume va pfuxa timibotlela
Let's go.